coming up. Ule muna posha. Kepse baka kwa feno wa chikate. Madia wa mkutabe ni fewa ikake. San kutwa sangwa wonse jakwa wa fresh. Machi uzi daily jakwa wa fresh. As long as ule iche mano fresh. Kepse kwesu wali shiva jakwa ta fresh. Fresh
Shakota Place.